Now let me take you back to the hood right now. We're gonna do remix the last one, huh? Neck, you ready? Lordy, forgive me for my shit. My shit, you know. This is not my first time standing behind the mic, you know. Dedicated to all my niggas in the hood, you know. This is how we do it, even. With even hard life. Now slow down, let's go. Toka mdogo maisha yangu aje kwa simple. Miaka mitano gerezani kala cold na uzo siso. Mtao menitengenezea attitude ya kigangsta. Wezangu melala mini kwa mtani na kota scraper. Mila mi machize wa mini kwa zile genius. Blaza na nipa ela ya liz like a lowly carnibus. Maza na mini hakuna maisha bila skuli. Huku mtani tuna mini bila kamali ya tuli. Matuzo mta wana dream wa kupush limo. Machizo nende sauzi boda viva vlimo. Maisha mta so issue mla moje kwa siku. Machizo na kula mpaka kani mumchana na usiku dada miss you. Mini mtoto mta, you know my details. I'm so black and I kill a bizarre whistle. Nikizi pada so nigga don't be mad. Mini mtoto wa mta and the bow so high.
Even though life is hard a life. Miss kati tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda nja. Miss kati tama.
Fano mi nimelelewa kwenye mtaa. So wale wa mami I'm going, I need to use your car. Babangu alipata mdao,
kacho mama kwenye mtaa.
Keko ndani kama mwali na mwanamke kisanja. Mungu kama kanisawi la bado naomba dua. Na shukuru kwa nafasi mdogo mpaka nakuwa. Kwenye mani ya mkopo wapenzi ya kununua. Taniletiaga mimba tagodoro sianunua. Toto squeeze no mana mengi onajua mapema. Mana wanacheza lechona kwenye cinema. Magazeti kila siku ni adamo na wema. Wakati mtani kuna vitu vingi vya kusema. Oh my god, we miwani ni yone vya madunia. CUT kuwa mtani na sijapanga kuikimbia. Amani kwenye njaa kama maisha ya mtanzania. Na refa na itakati na mfungaji kavizia. God damn.
Even though life is hard a life. Miss kati tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda nja.
Mnavuja jasho bado pesa ni nyekundu tu. Mna window shopa kwenye duka la maisha ya juu. Mautundu chua skari pie level kaza falls. Kate tama ukacha walisi. Wakisho ni ya department, mkisho ni ya jamii. Usizikodi apartment kamjengee mama joni. Kiacha lipofikia ni kina nani watadumia. Uliposhika shikilia mopis kwa familia za wahanga. Pole mtanzania kaza na usichoke kuzipanga. Ukijituma kupangua kipindi baridi kali. Na kwa jua tukiungua kinachowambua ukweli kitachote kina uchua. Usikate tama iwe nuru kwa kizazi. Hiki ambacho kweli na ugopo siasa na pewa nkazi. Chapa kazi jenga msondo ndio ngoma kwa ito ni sauzi. Kaza na kitu yako mashauzi mwachie isha. River camp kwa maisha na hizi ndo sihulisha.
Even though life is hard a life. Miss kati tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda nja. Miss kati tama.
Peace. My neck.